Abahluleli 18 verse 1. Ngazo zinsuku kwakungekho nkosi kwaIsrayeli. Ngalezo zinsuku isizwe sakwaDani sasifunela ifa lokuhlala. Ngokuba kuze kube ngalolu suku babengabelwanga ifa phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli. Verse 2. Abantwana bakaDani bathuma abantu abayisihlanu bomndeni wabo bephuma kuso sonke isizwe sabo. Amaqhawe beseSora nase-Ashitawoli ukuba bahlole izwe balicinge bathi kubo, hambani licinge izwe, bafika ezintabeni zakwa-Efrayimi endlini kaMika bahlala khona. Verse 3. Lapha bese ngasendlini kaMika balazi izwi lensizwa engumlevi baphambukela khona bathi kuye, walethwa ngubani lapha, wenzani kule ndawo, ufunani lapha. Verse 4. Wathi kubo, uMika ungenzele ukuthi nokuthi ungiqashile ngaba ngumpristi wakhe. Verse 5. Base bethi kuye, ake umbuze uNkulunkulu ukuze sazi uma indlela yethu esiyihambayo iyakuba nempumelelo. Verse 6. Umpristi wathi kubo, hambani nokuthula indlela ihambayo iphambi kukaJehova. Verse 7. Base bemunga labo bantu abayisihlanu bafike eLayishi, babona abantu abakulo ukuthi basahlala belondekile ngendlela yamaSidoni benokuthula bengenaluvalo ngokuba kwakungekho ezweni onamandla ukuba abajabhise ngalutho. Babe kuthi namaSidoni bengenandaba nabanye abantu. Verse 8. Babuye bafika kubafowabo eSora nase-Eshitawoli. Abafowabo bathi kubo, nithini na? Verse 9. Bathi, sukani senyukele kubo ngokuba silibonile izwe. Bekani lihle kakhulu, niyathula yini. Ningenqeni ukuhamba, ningene ukuba nilihle izwe. Verse 10. Nxa nihamba, niyakufika kubantu abalondekile, izwe libazi ngokuba uNkulunkulu unikele esandleni senu indawo lapho kungekho khona ukuswela lutho olusemhlabeni. Verse 11. Kwase kuphuma lapho kumndeni wakwaDani eSora nase-Eshitawoli abantu abangamakhulu ayisithupha bebhincile izikhali zokulwa. Verse 12. Benyuka bamise Kiriyati Jeharimi kwaJuda. Ngalokho bayibiza leyo ndawo ngokuthi iMahane Dani kuze kube namuhla. Bheka lingasemva kweKiriyati Jeharimi. Verse 13. Basuka khona baye ezintabeni zakwa-Efrayimi bafika endlini kaMika. Verse 14. Abantu abayisihlanu babeyile ukuhlola izwe laseLayishi base bephendula bathi kubafowabo, noma yini ukuthi kukhona kulezi zindlu ingubo yamahlombe namatherafi nesithombe sibaziweyo nesithombe sibunjiweyo na? Ngalokho cabangani manje ukuthi niyakwenzani. Verse 15. Baphambuka khona bafika endlini yensizwa yomlevi endlini kaMika bayibuza impilo. Verse 16. Abantu abangamakhulu ayisithupha bebhince izikhali zokulwa abangabantwana bakaDani bema ngasesikhaleni sesango. Verse 17. Abantu abayisihlanu babeyile ukuhlola izwe benyuka bafika lapho basithatha isithombe sibaziweyo nengubo yamahlombe namatherafi nesithombe sibunjiweyo. Umpristi wema ngasesikhaleni sesango kanye nabantu abangamakhulu ayisithupha bebhince izikhali zokulwa. Verse 18. Labo sebengenile endlini kaMika basithatha isithombe sibaziweyo nengubo yamahlombe namatherafi nesithombe esibunjiweyo. Umpristi wathi kubo, nenzani na? Verse 19. Bathi kuye, thula, ubeke isandla sakhe emlonyeni wakho, uhambe nathi, ube ngubaba nomphristi wethu. Kuhle yini ukuba ube ngumphristi wendlu yomuntu munye, kunokuba ube ngumphristi wesizwe nomndeni wakwa-Israyeli na? Verse 20. Yayisithokoza inhliziyo yomphristi, wayithatha ingubo yamahlombe namatherafi nesithombe esibaziweyo wangena phakathi kwabantu. Verse 21. Baphenduka bamuka babeka izingane nezinkomo nempahla phambi kwabo. Verse 22. Sebekude nendlu kaMika, abantu abasezindlini eziseduze nendlu kaMika babuthana babafica abantwana bakwaDani. Verse 23. bamemeza kubantwana bakaDani baphenduka bathi kuMika, "Yini ukuba ufike nesixuku na?" Verse 24. Wathi, "Nithathile onkulunkulu bami engabenzayo nomphristi namuka, ngisenani na? Nisholeni kumi ukuthi yini na?" Verse 25. Abantwana bakaDani basebethi kuye, "Izwi lakho malingezakali phakathi kwethu. Funa abantu bathukuthele banehlele, ulahlekelwe ngokuphila kwakho kanye nabendlu yakho." Verse 26. Bahamba abantwana bakaDani, uMika esebonile ukuthi banamandla unaye, waphenduka wabuyela endlini yakhe. Verse 27. Bathatha abekwenzile uMika nomphristi wakhe, bafike layishi kubantu abanokuthula belondekile, bababulala ngosiko lenkemba, bashisa umuzi ngomlilo. Verse 28. Kwakungekho ophulayo ngokuba wawukude neSidoni, babengenandaba nabanye abantu, wawusesigodini esingase Bethi Rehobe, bawakha umuzi bahlala kuwo. Verse 29. Baqamba igama lomuzi ukuthi uDani ngegama likaDani uyise owazalelwa u-Israyeli, kepha igama lomuzi laliyilayishi kuqala. Verse 30. Abantwana bakaDani bazimisela isithombe esibaziweyo, uJonathani indodana kaGereshomi kaMose, yena madodana akhe babengabapristi besizwe sakwaDani kwaze kwaba ngosuku lokuthunjwa kwezwe. Verse 31. Base bemisa isithombe esibaziweyo sikaMika abesenzile sonke isikhathi indlu kaNkulunkulu iseShilo.